Oya, Sniper ini yako bana. Kutoka Jiganji, GBR Entertainment. It's your boy, Waldo up in Vip. Watch on my day track, nigga feel it track. Kwa nacha nigga ki, nigga ki. Yeah. Ayo, sina wasi, lyrics angu na anika wasi. Sifichi karatasi, najua mini soja kawataka kuni onja. Lete mike ni nangoja, sonjo oni nyinyi nyote kwa pamoja. Kacheka na umezi na mamiaka taka, wanataka kuni saka, kuni pata sina njeve. Nimemea pembe, nimeshona nina spembe, najilisha mami kebe na madebe za masembe. Geto nimekuwa sotambua na kujua, chuma nikaputa na maisha kachukua. Wote wanajua kuwa rem nikiangua zita burn, zita wacha hizo fire kama gun. Wakati nili suffer nili zidi kuwa tafa, lyrics angu nika waza from omega paka alpha. Kabla kunya maza ntazi tema tena gafala, nilisha jibanga basi he just go down next. Cheya.
My big niggas,
we're all going down.
Black ass big niggas.
Ukiwai kutegewa utawai kupepetwa. Mabeste watukane wakukane mkutane. Maboi wana dede bila pene mfukoni. Kuna shada mkononi moshi tele imoyoni. Tuoni ni majonzi kwanye usi yetu ngozi. Lakini tulilie baba mama ama gafa. Na vile vile tu ingawa duguru. Tumefungwa kwa pingu na wale tuliweka juu. Wakati umefika iwe moja yetu ni ya kubadili matabia ama tutakujalia. Waza na wazua ili upate kutambua reality na fiction ni ya wanna be decision. Lazima nisikike ma rhyme nitapike. Jina langu mipufalo kona zote na ifike. Kalamu kama fimbo nitatuanga karatasi. Nikitunga zangu wimbo za mababi na waasi. Yeah.
Yeah, fuck off, nigga. Yo, Mr. B-U-B-L-O.
Yeah, what up?
I told you, get your guns ready. You're about to pass off, motherfucking bitch.
Yeah.
They said we couldn't do shit, now we're the shit.
We're the shit, nigga.
All niggas be scared and shit. Fuck your mama.
You wanna answer this, nigga? Yeah, yeah, feel me?
Saints preserve us, we're all going down.
For my big nigga.
Saints preserve us, we're all going down.
Where the fuck you are, nigga?
This ship is sinking.
Yeah, nigga. Yeah, fuck off, nigga.
Saints preserve us, we're all going down.
Najiganji.